mboza vangamba angalau wanga tutuko.
Ya, kama ndili nalo goma chone na ndilibe. Inuyo ndipatali wafana na nupalibe. Ninaliga ntumbidwa gosafuni kila tete. Mwandinyo tagutala dani wose chete chete. Munyengo zambiri zo wawe feda endamu. Ena amango wele nga ifedi nalimbamu. Amango dola nkani ifende eni nkaniyo. Moyo sunka pita baso kolo goma mbuyo. Dina luza hope njili jose dinkachita. Njila zinalizo tseka dinalibe kopita. Kuyeso gagamila chili jose osagwila. Kuyankula bagulu gumango toga mbwelela vaya studio gachambula nyimbo ndibale wanga stand p ugaiko kasambo uimano pachinkweza pachaku pa flow fazi kuombela manja mwana umata nyimbo iyo kapa Malawi umfeka saka nkumapita JMK wasaveka achingwe chiliko dikosilanga ndikoleka pena nikakaniza kuimba kundingoleka
tikati zonse zonse
Tali nyengo zanga mupolisha mwandia tsila nyali ngini zanga muzipusha ndinga kweze chani jogosa kutogoza inu simula kwitsa ntawi zose mumakoza munandibasa business ikuenda popo munandibasa kashi kwezi pano banja popo zeluzo kozelo skulu zija zose ndinu kumaoneka wanzelu bakulu zose ndinu lilibe koka kwada kwina koma kwa inu munandibasa azizanga ufana nao ma business partners ufana nao munandibasa mayanga ni mafana nao bazabu ino zanu mbuye mnandi basa gao inuyo ndi inuyo simuza sinta so bamaso banu mwana wanu ndabwela bwela so kupempa izi ndi izo simudo banane kujoge lapo bado figa lelo mulinane ndi madalila inu mujili jose janga nyengo zose mulinane simsinta mawanga ivani kutogo za kwanga kwa mawanga
hey, tikati zonze zonze.